Skaniba.
Huo mchumba wo na bomoka. Shughuli ya leo wala siya kuikosa. Huo mchumba wo mbona utabomoka. Walisema toki mwana kachomoka. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Simu kauzi wa simu bosheni. Kaingizo mjini kakutana na foleni. Ulikuwa ujui putebo na tia tokeni. Uzingati masomo sana kupatrisheni. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Yesu na Maria, watu na tabia. Mungu baba saidia. Mekutana demu bonge la shepu na kuambia. Kumbe wigi na tako vyote kaweka bandia.
What's up, man? What's up, man? Huh? What's up, man?
Nani kochi, cha Nishakole ya nazi, masela chi, cha Nimekole ya nazi, nasema chi, cha Shakole ya nazi, masela chi, cha Limekole ya nazi.
What's up, man?
Staki, staki.
What's up, man?
Bea mbea wako nyumbani kwangu staki.
What's up, man?
Staki, staki. Kusua sua usushi nyumbani kwangu staki. Mazoea, mazoea, mazoea.
Staki.
Kujuana, kujuana,
kujuana sana staki.
Mazoea, mazoea, mazoea.
Staki.
Kujuana, kujuana,
kujuana sana staki. Wako kwa nyumba ile.
Take five now.